yanda jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalangu e fulfulde di mi ali nyalli Abdul Muni yottinta e modon sembe habaruji meden hande ni halando hawrina noddol kokkobe habaruji de CNDH fedde leydi Niger darnde hakki bibbe adama wadi do enden en kalandu ni fa hande do dabareji joddinaadi hittan hikkere enden ni gan hisinde himbe bonondaji diele tobe tede do enden dungu leydi Niger gu enden yewtere pindinol meden studio kalangu hande ni wadan do gadol safare hisinde awitirdiji kulle gonnoje rewbe duni fa hande birnin konni ka en goni wadobe safare de enden Arsep fedde leydi Niger hawjine filla golle jewtina gol ko kampani ji telephone leydi Niger e ko nandi titta gonno gada altine sappo e jeddi lewru juillet tan du ujunan didi e laso e tati fedde de enden ni jukki kampani Celtel Niger na bien RTL Niger o kampani Zamani kampani duni fahande Move Africa Niger e fahande Tel Niger Telecom gan kampani ji di enden ni do tanaki labi kawjidi golle majji dun duni de en dari der wakkati cakiti do enden ni noddol himbe golen dan ni gan humpitodira do enden ni wala no wadira no wodiri no kuje gon duni fahande réseau wala milliardouji nay cede CFA kan woni dimma cede de kampani ji di enden jukka Maune sappo enay lewru juillet tan du ujuna didi e laso e tati yilaru CNDH yewtinaade filla domol hakke bibbe adama to enden ni der region Agadez Timmina yilaru du duni fa handen der mun dum hebi lawol yehude to enden ni asama ka tunto wade fi umotobe lede mu enno jehalede Touba kobe nani ko Mati Alaji Moussa ardi do fedde denden ni wi'i ko anise kare mo defirta dengal fulfulde
le centre de migration
sonoku hawjine fi himbe dillo wambe OIM de asamakka ko min jano ton walana himbe dillo wambe leydi leydi ujunal ekeme nay e chapande joy e jeego o hiwabe leydi algerie gan rafi do tanade dima kuji bi adama min bawta pami ko fa warande joni bibbe leydi mali he bibbe leydi afrique gon de diwama der nokku gu waddete hawjine teddirka mabbe leydi niger fi mabbe o huneno ko satti gantobe gaddete 0.0 don nokkuno to tasiri e kaaje tan der habar momin kebi wobbe fadde baabe garte be paabe to fu atawam be mayi gantan piri e donka gam fini alla fu himbe diyo tebbe no won tan no beydo min gidan e horebe leydi algerie do fi do tanade hakkeji i adama do no himbe be wonno no diwire
illa tati lewru juillet tan du ujuna didi e laso e tati himbe ci e sappo e nay commune wuro gelaajo puddi dilloyde no kujam en dunduudi fa hande gan tefoyde to duo dalila rafke jaran hakkilo fukkingo go tawada cakantaraaje de en dan den daadi duni fa hande ko watta kambe ujunaaji sappo e go worbe rewbe e cukaabe gari du wada to andan ni der wuro gelaajo tunnoji duni fa hande ko nyamri ko be jaarna to andan ni ka watta duni fa hande to nuuji chapande jeetati e joyi gomnati yari gam wallirde himbe be andan hande ni wadam balde tati ko himbe dewa dilloybe no kuje mu en ni no don no cujjito der ciemu en gam hojitaade golle dungu hitane hakku enda suudu sawartobe duni fa hande region di fa de andan ni watti dana yare e gomnati kandu fa hande e pelle balliroje ko watta duni be nangani himbe be enda koroji dala ardi do fedde suudu sawartobe region di fadenda ni nani ko wi ko gidi Abdourahmane waddi firtaade ngal fulfulde
mayda
himbe peroje korre wuroji mu'en huune non ko gomnati leydi Niger watti yeso himbe arambe gidube korre wuro korrama wuroji mu'en hande no wodi himbe wuroji duddi gidube korre wuroji mu'en amma be bi e gala bawde ko hotanta ko e mabbe wuroji mabbe min bi Allah yettama sadar ma fu woni wala gan dalila talkabe min gari do en dun wadi der ko yawi min kodi aadi horrugo be wuro ji mabbe joni min bawta bi dimma mabbe ni dey dilube arambe kay ibe dudi koni Allah wadi koddi be no gidi kota wuroji mabbe no handi gomnati hautade e porjeji be ballabe gambe keba be gada demal mabbe ko anduno illa
dimma
der sigilaji adol sogeji bedude dimma sogeji leydi Niger du enden ni der departement Bilma sogeji chapande jokan en gida alal bitido du ni fa handen sappo ada der commune Bilma adol dirku e shirfa kan hori nani ko mamman lawali ibro perfet Bilma wadu ni fa handen wi'i ko kari shegu waddi firta dengal fulfulde
rawanin nder leydi ndin fuu no foti ɗum hoƴana sukaaɓe ummatore soogeji ujunaji joyi bilma ɗum hooƴi capanɗe joyo nonno hikka on do nder département bilma fuu no foti ɗum hoƴan soogeji capanɗe joyi arande fuu ɗum yahan toyandam faasi hooƴoyde sukaaɓe jeegom kegam ɓe kooƴana bilma soogeji sappo ko laati debbo gooto no nder maɓɓe hannden ɓe kootan to endan dirku fowtoyde ni ko ɓe njaha sirfa kadendan hooƴoyde sukaaɓe sappo ɓe jeeƴito wartude dirku hooƴude sukaaɓe nogayam ndenne nder département bilma no foti fuu ɗum ummake sukaaɓe capanɗe joyo ko hooƴa soogeji do innde leydi ndin noon
le compte du pays
ndungu hikka go enda nide en daari ɓooyay ko jippi ɗo enda niɗo reedu leydi Niger ɗum nduni fa hannde nde en daari nder balɗe cakitiiɗe ɗe enda ni diyele toɓaaɗe ɗe enda nduni fa hannde puɗɗi waddude bonnere hannden ni waɗa himɓe sappo maayuɓe lasso nduni fa hannde barmuɓe nder fii diyele ɗe enda ni toɓol muɗum ko waɗi leydi Niger di enden Lawan Magaji ministre kawjiiɗo filla waddande himɓe tawraaɓe saɗoromaji e ɓe bonondaaji kewti balla nani ko wi'i dow sigila maɓɓe hitaani hikka de enda ni ko Mohamed Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
dès le mois d'avril nous avons
illa nder lewru avril non min keɓi wadde eto hawtade e mballoɓe amin hano commune uji ɗi bonondaji ndiyam wawi hewtade ɗo nder Niger woɗi du miɗen ɗon e hoƴande ɗum laabi sigila lobbo on ɗo ni woni ɓiɓɓe wuuro ɓe gatte hen e ɗum ɗow tano du laabi ɗin saabu no woodi laawol laamu koƴagol ko maire on e hoore mum wala laawol hokkude nimɓe ñiɓa nder nokkuje ɗe ndiyam ñamta amman ɓe galan ɗo tano laawol ngol ɗum waɗi seni ndiyam toɓi nder galluje mawɗe no bonnina fa ɗum eggina nimɓe nden e noddagal an e nimɓe woni ɓe tinno woɗi du maire on ɗow tano laawol laamu keyɗintinagol nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi
ɗum waɗa hannden duuɓi tati ko golle moƴƴinde nokkure ittanani deme ceeɗu to enden ni kon ni puɗɗa hannden nduni fa hannden ko ndungu ngu enden naati himɓe cakantaraji ɗe enden ni puɗɗi awude e remude nokkuje ɗe enden nani ko Alhaji Moussa ardiɗo fedde remoɓe nokkure ɗe enden ni wi'i ko Asumana Moussa Arzika waddi firtaɗe ngal fulfulde
haalirudeaaden joni iɗum hoddi ɗum hantay o rugga maaro mo onni laawol ni hokka ɗum golle amma ɗum heɓa golle mum waɗa wooɗa sayi ñande Allah waddi diyam ɗon faamete nder hectare uji to diyam ɗam ilirta himɓe no ɗon aawa nder majji ngam hannde himɓe gaɗi duuɓi tati demay ndenne himɓe kokki sembe sanne baako hitaane arande nden diyam heɓaka non fuu amma jonkay Allah yettama fuu no woni no waɗira no yiɗira to daruɗa fuu himɓe no woni no dema
himɓe joo maayi himɓe duni fa hannde hewɓe barmi ɗum nduni dalila nokkuje duni fa hannde yaha wartaji kon no waɗa caka himɓe ɓe enden ni nder commune tagasar o enden ni har waɗɗorade motoje ɗe enden no yiilo illa duni fa hannden laawol kokkol yilaaru motoje ɗe enden waɗa lewru avril tan nduɓe ujunaɗi ɗi e lasso e tati dalila majjum duni fa hannden waddi ko ardiɓe hawju cakandararde enden ni gattidani himɓe jaada heses nani ko useni bon jare parfait be leyar o enden ni wi'i ko Moussa ko Hassan Mumuni waddi firta ɗengal fulfulde
nous sommes très fiers parce que quand la
miɗen belti jon o sanne gam wakkati no ko moteje paddano golleji gattol arzuko on soƴƴitorake caggal amma jon o ko moteje jofa yettore Allah fuu no ɗon yehira no wooɗiri woɗi du miɗo watta dande yaade e sarusi kawjiɗo fille sukaaɓe ummatore on ɓeyda tindinde ummatore joom en moteje ɓe ɗewtano talkuru hawjundu filla awƴol ndu gam yiɓe ɗon gaɗa bonondaji laabi sanne faadu iɗum waɗa maayu maayu nder mum saabu min keɓi habaru ko wi'animɓe joyo maayi nder mum e barmuɓe sanne ndenne miɗo ƴama yaade e sarusi kawjiɗo fi ummatore on tokkito e tindinde ɓe
par rapport à ces actes là
mawne sappo ene lewru juillet ta nduuɓe ujunaɗiɗi e lasso e tati Amadou Adamou Souley ministre kawjiɗo filla reedu leydi Niger deki junngo dow ɗerol hokkude jeydaɓe e laamorde dosoɗo enden ni natude tewteru laamu luttinde germako e may danda seydou ɓe duni fa hannden sappo e jeɗɗo keɓuɓe laawol natude teful laamorde dosode enden Haram fedde rewɓe birnin konni noon waɗanɓe duni fa hannden ɓiɓɓe leɗɗe na biyan ɓiɓɓe duni fa hannden leɗɗe milije ɗe enden duni sa hannden safare ngam warude ko woɗe e kulle bonnoje awtirdiji sarusi inoran ton enden dumaradi kan duni fa hannden ɓe gaɗi waɗini ɓe ekkintinoje ɗe enden kettino yewtere Hajiya Hadiza no maw ardiɗo fedde de enden ni e zuwera Buuɓe ko firta ɗengal fulfulde.
Muka sarrafa magani na ɗiyan
no min gadirta nebban bibbe miliyaje ko fufete arande fu min kebata na bibbe miliyaje no wodi de bilwildi muitata woppa no wodi de chamata de niyori ko bendata samar dum kam min kocchata jamma min gatta der diyam dum wala de ni weti min bosa dum fa ha koli in ko won himu wurtu acca bikkoy koy tan min gatta diyam min lota fa laba fa sukkar ko woni himun duwa den ko min lila dum fa wada hano balde didi den ko min gatta der machine min chokka dum sai min keba gabbe mun kam min kinnoto minen una minen cheda fa min keba chondi mun chondi din kam fufete hemun do min ittata nebban dan
garan nan maka hedda mai
noy nebban dan ittirte
yadda aka hedda mai
no nebban dan ittirte chondi din gattata der tasal go fere gada diyan guldan deni min gatti chondi din hano kore tati diyan guldan horde worre juude min gattata min bosa dum fa nebban dan wurto no nebban bibbe miliyahi fufete non chondi mun do wadante sai no wodi ni ko fero diri hakkune nawtorade e mun
sumban banta
hunde ko gatton dun no wara ko obbe wodde e wodde duna
ara shika maganin kwa
non non jatin idun wara ko obbe e gilti illa awatirdi ma wiliti deni awatti dum kulle bonnoje awatirdi memata dum amma deni dun arti nyamugo awatirdi din ba dun wattanama wadata no yidira nafaka safara denni woni deni wattama e awatirdi dun hadanno bani kulle bonnoje awatirdi ngabbi domun hegintako nyama awatirdi din ganno hadanno denni hebata no yidiri
ko be mutu babe cuta mashauka
to ekiti don gal gollal
to husa ha gade mun ka sa
gollal galli to min bayunal ni woni sarusi haudine fi awatirdi ineram de maradi don min ekiti dun degum ni yitti don sai be kolli horejo sarusi on ko min mido tawa de rewbe bayloobe kulle de himbe nawtorto sai o jami kam yala minen gidi min ekite gadol mum min bi minen gidi mi andina bandiraabe an be kolli min wiide min kawra bibbe miliyaji gada lebbi didi be garti be tawi min gadi
chonde gari hamo har aiki de shi
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala guɗo kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko yande jeegom e mintaji sappo e joyi battu joɗe kaale studio kala ngu waɗan dow saɗormaji rewɓe région do so tawra har ko darta yehude loctorore waɗude ñawtimu mi accan du fa hande mutari yettina habaruji hawsankore e moɗon
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata feybuɗu so ɗum ƴarake laabi jeyi nden joɓoto buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do play store
diva do radio alternative
lamba chapan e jenai toɓɓere inai fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jenai toɓɓere e joyi fm
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jenai fm
studio kalangu